tell my I love you. And I couldn't say it back. Si ako ko sa adabo, no. I'm just slowly giving up. Tulijenga nyumba in confidence. Vile inaporomoka, it's evident. Mapenzi yamekwisha, to see pretend. Hiyo ni hali ya maisha, embrace the end. Unaumia, yes, lakini usiroge watu wangu. Na usikatie baba yangu. Tuachane in peace kama watu wazima. Moyo umevunjika, yes, lakini usichome vitu zangu. Na usilale na rafiki zangu. Tuachane in peace kama watu wazima. Oh,
we both run up scared. We both run up scared. We both run up scared.
Lia kidogo, get it off your chest. End a sleepover, talk to your friends. Lewa kidogo, dunga mini dress. Ambia watu vile mini stress. You need to heal, so ni kiku ghost. Usiite kina gidi na ghost. Tukipata na streets, niki do the most. Salamu quick, tuki move on. Unaumia, yes, lakini usiroge watu wangu. Na usikatie baba yangu. Tuachane in peace kama watu wazima. Moyo umevunjika, yes, lakini usichome vitu zangu. Na usilale na rafiki zangu. Tuachane in peace kama watu wazima. Watu wazima.
We both grown up scared.
We both grown up scared.
We both grown up scared.